maalinta caalamiga ah tobaakada 31-aad waa maalin usaha agaasimi ururka caafimaadka adduunka ee WHO si lan la dagaalama halista tobaakada ka hayta nolosha aadanaha maalintan waliba sigaar diirada lan ka saaray wacyigelinta bulshada si uu ku dheeradaan isticmaalka tobaakada waana lan ku horseed dhibaatooyinka caafimaadka ku dhalada kara maalinta caalamiga ah horseedowka tobaakada waliba la aasaasay sanadkii 1987 iyo WHO iyo fadaasa in la hooji dadaalada la kala dagaalamo cudurada iyo sababaha tobaakada sida kansarka xanoonada wanaada neefqabatiinta joogtada ee ujeedada maalintan waliba ayaa tahay in la wacyigeliyo dadweynaha caalamka waana la sheegay halista tobaakada waana la dhiirigeliyay ku tababka tobaakada la taageera siyaasado xakameeyaan tobaakada Soomaaliya inkastoo ay injirna tirkoob sax ah haddana isticmaalka tobaakada iyo waliba uu seeyay kosi kororahay gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka ka nool magaalooyinka waliba aad ay nagatay in la araga dad sigaar ka dhex gado wadooyinka iyo waliba goobo yar yar oo markaas uu ganacsashooyay Turcado Ali Abshir oo ka howlgalay isbitaalka gobolka Baa iyo xarunta caafimaadka ee Kulmis magaalada Baydhabo ayaa ku hadlay sida caafimaadka qofku uu aan wali yeelay tobaakada iyo dhibaatooyinka markaas lagu dhaxlo
marka tobaakada waa maybwa maadooyin may ka jiraan toxic ah iyo ka jiraan dhor chemical iyo ka koobanta laakiin maadadan ka muhiimsan oo tobaakada ka jirta oo saameyntiina la tumay la reey nicotine kana nicotine ay kuma dadan aan dooriyalka la isticmaalo astroga ahaan waxyaabo noocaas ah aan dooriyo kuma dadta marka nicotine kaas qofka binaadinka hadii uu tobaakada isticmaalo within 10 seconds 10 daqiiqo gudahantii iya jirka binaadinka ka deeras markaas dagay gudahantii markan maybo maskaxda binaadinka markii oo deerta waxyaabo saameeyaas may kuma dadan maskaxda iyo berk iyo sambabada iyo jirka intiis kale oo saaso kale dhig iyo rat xididada maana ay saameynta xididada cariiri ka dhigaas arintaas may sababaysay wadnaada in garaac jeemaana oo saaid naqada oo wadna garaac jeeda oo waqti ziyada hadhow demana may boo dhabaato oo maana wadna xanuun iyo dhig kar iyo sokor iyo sambabada oo maana oo bukudaano jiridaan oo hadhow qofka ta neefta dhabaaso neefsada korna sambabada oo madoobadaayaan iyo kansar iyo infekshano tara badan oo hana naqdaayeen qofka afkan iyo dhuuntan iyo qufac markas isku jiraa marka dhibaatooyinkaas ya sawas
Hussein Idris Isaac oo ku mid ah dadka hore ee isticmaala jiray tobaakada waana weeyay muddo iyo waliba uu sa sharaxaad ku biyay saameynta dhibaato uu sa kulmay muddadii uu sa ama jiray iyo isbeddelka jir ahaaneed oo uu sa hadiiska aragahay markii uu isku dhaafay
mayba bilaabay anoo iska yara oo in sheegada oo baawartada dabarroow in sheegada adib ka sukurta inuu isku yar lidis adib dareem gurt yani namb walaabo under sida hata oo durug dad sigaar ko laakiin dare hashid maana anti ada ku sheenas may leeray ay hadangne emelsi halmarko jiidi ba hadba qofkan maalis roog yani barooga iyo yar jare
qof dhalinyare ah oo in sheeg dhalinyarta ka dhajar yani ku mareyski baabur la i waraagsahay yani nango saasin ku dhoorada jare ma jarna ma laakiin hadood in sheegad oo bulshada dhaagalo adood waa ka mas yani ama meel roogo weelkas isku waraaw mayba la kareeynaa hebel hebel ne oo waaki ama weelkas isku waraawi galaas isku waraaw isku waa noo dhig yale kaare yani inshaad may bay dhiri gelin dhalinyarada an ka dhaxjaro
dhanka kale sheekh adow isaaq oo ku mid ah culimada magaalada baydhabo iyo ku hadli waliyabo diinta islaamka iyo ku qabta in la ama tobaakada iyo waliyabo maanka dooriyo ee hakabadada hayaan dalka Soomaaliya
leenahu lankan tobaakada wala ka jadi tobaakada yadi la faaja tufaay walaay may la raayso ku aamina tufaahay meena xoolayshay may ki dhiibey wal micnaahum guraahna nanin qaado korna daawaagna nanin qaado korna yaka dhiibi qofku muslimka ino xoolaan walka la xisaabtamay inii meel wajuhu khair ka dhiibe iyo eed muhiimanga tan yada ana tashbiihu shayaatin kulumada tiyana mafayle tan kale hadii walaagu wana dhawaay culimada bishay wa may leeyna shubahaadu tobaakada shubahaad waay inii shubahaad jiraan xadiidka nabiga ba ku fahmay sallallahu alayhi wasallam oo kullu muskirin qamru laa kullu walaan isticmaaliba khamriga shileedii leey madayto walaada fadeen waleed shileedii leey rasuulku sallallahu alayhi wasallam farta ka dhiibay fadee laakiin meelumay ku fahmaasee inii wal kala ka jiraan shubahaad kale ee wal kala kooyo doona marka rasuulka albaabadaas dhan ah ilaahay alayhi salaatu wasalaam